It's the kids, baby.
Kilo Clan, stand up. Link 26 Life.
Yo, nimeshtuka nkamua kufanya haya. Mini rapper mwenye mzuka na kila nkigusa waya. Jobless amka maisha na choma kama fire. Na pretend wakivye shtuka mina drop new dollar. Yes, I'm the one who got that nice flow. We smash everyday, tukipendeza wana copy dress card. Simishan mabishoko. Hii ni chafya kindondo, nobody move until I say
stop. My appearance in the match, my nickname uswege. Self defense, mikuti kibwege bwege. Nicholas, kwenye cash mikazo, so lege lege. Life tough, nyingi stress, so weka mbari ngebe. Pesa bila mipango, wazijai zinakwisha. Sante Mungu kwa kipaji, galanti, baka nkifa. Na force king, maisha kitaka nipige super. Kisha nasari sana, nadubu gila nkijuta.
Okay, snitch, mina switch, na kushuti kajipange. Real niggas, ina pligo za kipambe. Hot top, tested, tested. Na uva wameshika kwenye target. Misari na itua bila budget. Usoni ni nice, flows ni nice. I'm on to the next one, nigga.
Glory be to all my guests. Stress free, wapuzo shabo down. Cause long time, shit your ex just step back. Still nyongera mute. Na miss call and tone attack down the blue tick. Cause simple ila wakishinda. Utakis keki tongoma kuna tono mia. Loni kona tozi 26. Tuna temba za exi kwa vinego nyonge. Mboni kiongalia vibatu analia.
Nimekuwa kabla kubwa zeno nye. Haji kuwa somki neono sprit. Sijifanya kama mnanijua. Hivo viboko vya shuleni na viboko. Majini vyote viboko boko mbao. Kiboko yao mimi no kinono na nenepo. Sulize na kula nini. Sometimes na kula ushu alafu na shushia balimi. Na choma tumaini. Na mboka nkiwa posta, ikulu alafu mjini.
X, X, the bigger X-ray. I'm the best na nimepanda bay.
Okay, snitch, mina switch na kushuti kajipange. Real niggas ina pligo za kipambe. Hard to test it, test it, attack it. No, the wamesha kaa kwenye target. Misari na ito bila budget. Usoni ni nice, flows ni nice. I'm on to the next, my nigga.
Yeah, usipo kuwa na pesa mpaka wife tachapiwa. Wengi watakucheka kwa rafiki, utazala uliwa. Unapendo na mapusha juu, una nyota ya uchizi. Sito sao kuwa rusha, wenangu street imbalizi. Sina hofu, I can do whatever. Mtazame kipofu, mwenye ndoto za kuwa dereva. Najua, unajua, kwamba najua. Jiulize bila ya mziki, vipu ngeni jua. Nilianza hustle street kwenye jua. Kali, nao niko fiti lo unajua.
Mabata boy wamegeuzwa vinyasi na mabig bitch. Bila malipo anauzwa virusi. Tulipo 26 tuulize bili za kukunge selfie. Kisha ucheze kotike ya coffee. Acha uselfish. Utaki ujamaa itaku cost. Kiwa vua kama fish. Mabitu kumbuke soka.
Okay, snitch, mina switch na kushuti kajipange. Real niggas ina pligo za kipambe. Hot top, tested, tested, attack it. No, the wamesha kaa kwenye target. Misari na itua bila budget. Usoni ni nice, flows ni nice. I'm on to the next.
B.O.B. click
77 Diamond Dash
Montelego. Ever fashion.